magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo wali baa la qabaday munaasabada ansixinta mashruuca qorshaha horumarinta degmada Xudir ee gobolka Bakool, taasoo la ka banday ka u baahaya degmada Xudir ku jira sidoo kale ku jawaabow. Munaasabada wali baa ku qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed, agaasimaha dowladaha hoose heer qaran, mas-uuliyiin shaqo dunida iyo qaybaha shaqo dunida ee bulshada rayidka. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed yana sharxaad ku bii ujeedka shirka ansixiyowka qorshaha horumarinta degmada Xudir.
munaasabada geekintu noo roogna maadaama Xudir ata degmadii oo koowaad oo Koonfur Galbeed qola degaan waa la tilmaamay 2007-dii, haddana mar labaad 4 sano markay ku dhamaatay mar labaad ay isdooradaan oo doorasho dadban galaan oo qolyaal deegaan la sameeyay, wayba bulshadii horumarka dheereena intii la ku caawin waxyaabaha iyo aragayaan intii oo yoon ihiin hortabin aan leeno meel la raayisa intii oo ay ku sameeyaan horumar iyo ku sameeyaan baahiyo iyo shashado. Billi saddexaad sagaalshe sanadka tuuna ka jarna 2024-ta yaa waybu ahaa bulsho ka badan ilaa 904 qofood ku dhowaad 1000 qofood oo qaybo shaldu bulshada oo degan Xudir iyo waxaan iska baxaynaha meel raayis degmada hoolkiya qoyan iyo leen galen oo codeeyeen dadkaasi tii leen galay baahiyaha oo markaasay jiray baahiyaha ka badan ilaahay dad deeyo kor, laakiin walaalay markaasay la malayo bulshada iyo meel raayis walka darsada koran iyo wada la ka sameeyay intii la qor walan odeey insha Allah way dhahneen bandhiga doona dad khubreen in roog barnaamijkaas walaalay lan ku codeey oo baahiyalkaas oo shalduunaa oo lan codeey oo iska jaran horumarinta wadooyinka isbitaalada eelboorada iyo meel raayis walaal la xariira horumarka oo mashaariicda oo nabadeenta iyo bulshada dhinaca haweenka kulli la xariir baahiyalkaasi oo taabadaayeen dhammaan baa meel raayis bulshada walaal gudbiisatay warku way boo codsanay wasaaradda maadaama wasaarada badan oo Koonfur Galbeed 25 wasaaradood leeyihiin 25 wasaaradood oo aan gaado korni meelas in jeey korna dadkeysho iyo dadka civil society online civil society iskaas oo iska jaran dad gobolka Bakool ka jeeda iyo meel raayis baa iyo ka jeeda meel raayis Shabeelada hoos marku si oo tusaale ee dad una han qaadana oo qaybahana tashay wasaaradoodu kulli intooda fadhiyaan kashal duu yoon aragan arintaasi si hadda u timid raayis wasaaradda qorshaha kale naasiin bandhigo doonta markii una ansixeyna oo barnaamijku qayb una ka keenay horumarinta degmada Xudir baahiyo shalay ku jawaabo qorshahaasi yaa ugu waa insha Allah wasaaradda tan way ka tala jirtay intee sameey doonta diilaheera hal mar Xudir ka meelaysa bulshooyinkii walaaysiin ertan waano walaaykiin muluuq tan aadna mar labaad leere oo walaayo odayo meela iyo ka aragan lahan bandhiga oo ka yaragna way buuxay fulinta la sameey doon fulintaas intee la sameeyno korna way buuxay wasaaradda qaban qaabey doonte kulan weyn oo insha Allah madaxda oo dawladda oo Koonfur Galbeed weyn oo iyo wasaaradda wasiirada oo aanay kala qayb galan iyo dhamaan hay'adaha kulankaas oo qaraamanka arooriyo meel raayis baahiyaha bulshadaas ay tii oo hadmarti heer degmo heer bulsho heer wasaaradeed oo ansixintay intaas noo hadmarti
mashruuca oo la ka fuli doono maamul goboleeda dalkooda iyo maamul kasal lagu qaado hal degmo iyo waliba Koonfur Galbeed ku qaaday degmada Xudir ee gobolka Bakool.